Ero tulese kano Omani rafiki omana wakulu Maya njaki wambade kano Kakana Ugaka uu
Amtai kata
Kakana
Waliro katesu
Wabilu
Elia kisimuse
Bili habiri guno mwaka kwa bakiriza Watu andika nine suhu bili esikiriza Na wensabaka tona kumewe chizikiza Enafune mirembe Januari yansana zina kasimbi safuna Meni ingira februari nenzikiriza Umwezi gwari kwa machi boda za galwani Tuvulwe mirembe We gutyo mwaka nkusibula Umwaka kwa corona naba yaye batibwa Emirembe tujirinze chotusubiza Tata chotusubiza
Oh yes! Mukama kumikisa josiga Tuzige mwe bibala byokweka Twawulire ku zaabule feza Tuli bantu Hai Ero tuwanjanga nga tunonya feza Tuyana mukama wangu lusine feza Echago kudulia mukama ero njisa
Subira omulembo gwe mirembe
Mirembe
Emirembe ne mirembe Subira emirembe ne mirembe Mukama webale
Mirembe ne
mirembe Subira emirembe ne mirembe
Mirembe
Omulembo gwe mirembe Ochusa emirembe ne mirembe Mukama webale
Mirembe ne mirembe
Mukwano nene si Jitunuliro jiwobude Era nebyo byogiyizeemu bikutwalidde obudde
Nabula byomulembe gwa masike zirumya amatoka mala Bwera abaana abasuma bazikweka mu tubala Mwana muwala kuyiteko wabigula Tomutegedde
Mwabaka liso liso mwatugamba mumanyo bibala Experience mulino kamala Corona yatusala gera masiki yoyambala
Ale yambala
Abawandisi b'ennyimba zaatandise okufuluma Anti abayimbi bakoma lulyo zigula N'amabaasa twakoma lulyo galaba
N'amasasi mu kyemba bagatadde mu kamala Ekyabavubuka mulina tukimanya Naye nga mwattu tuli bakabyo kamala kyekyo
Eyo ye Uganda, eyo ye Uganda, eyo ye Uganda Yo ye Uganda, yo ye Uganda, yo ye Uganda.
Mukama yamba,
subira omulembo gwe mirembe,
mirembe,
emirembe ne mirembe,
mirembe,
subira emirembe ne
mirembe,
mukama webale,
mirembe ne mirembe,
subira emirembe ne mirembe,
mirembe,
omulembo gwe mirembe,
mirembe,
ochusa emirembe ne
mirembe,
mukama webale,
mirembe ne
Ziga ketukaba tega tumala tukumia Nekwanga tegali maladi kuzaye Mirembe jetu sabye katutunulo chiraba Na ulite dubu zili ambulensi Nga zigenda zivuga zitambula mwenesi Muli miraba na sayansi Yavakole chirwade chitu tade musakasi
Hiralwe tulikumbo wose veniraga wezi jopi mara Yakatumba muli nukumimanya
Sentensi zomu wango ziri no furuma
Kwewao
Abu jingu wange Neli ya kizonde piti Muka mabakumena